suudu dogotoro sisere fu kuccala ana fange sanne sini andari no himbe jaata ana ngara horebe suudu dogotoro ndu kollitiwide nyawji kewdi be cawrata le onoko docteur Yusuf Jamsidi be kanyon medecin chef suudu dogotoro kuccala
wakkati mo gonɗen e mum joni o nyawuji ɗiɗi ni woni tiɗalla mawɗo mawɗo e amin, ɗum woni nyawu ɓuɓal ngal e nyawu yolbere malnutrition. Nanno cancer du ana wuuri ɗo sanne sanne, diabete ana hen, kañum tension fuu ana tampini yimɓeɓe ɗo sanne sanne.
Hedde nyawɓe sini yogaɓe kollitiwide golle o ana ɓuuɓa ɓernde, yogaɓe du kollitiwide won kabaruji yogaji kanɗi yewtede ley suudu dogotoro ndu.
Golle adna ɗi fo a tawa yimɓe moƴƴuɓe ana hen, yimɓe wonɓe hen ɓe haalte haala e lobbi. Alhamdulillah dogotoroɓe men hawri hannde ɓe ga ɓe ka ne haala haala e lobbi, ne jaɓɓo yimɓe ɗo jaɓɓugol lobbol, saabi miila sanda dogotoro kañum sotta radio ka watte dogotoro han tawede hooreɓe an toon gouvernement waromɓe han ewde on daɓare. Exemple joni saabi radio o, radio ngaji ɗiɗi na radio ngaji tati wonni ley dogotoro nde, a tawa golle o yaɓanno.
Walde noddirtende association pour les droits citoyens et de la réconciliation social andirtende association jikiya daraninde moƴƴere himɓe kuccala kollitiwide wonko watte ley o nokku ko hana. E wi walde nde eɓe lando nyawɓe yogaɓe hollitimɓe wiide wonko walda e sariya ko watte ley suudu dogotoro ndu. Drissa Watara hooreji walde nde ana waɗa noddago fewde e laamu o huncana ɗum hoore.
Ce sont les infirmiers,
sage femme embe chirurgien embe kany infirmier embe dum won do tidalla woni sanne sanne wakatiji kalde ngonga be nanga kalsi jati kande min ji hono dum on golle fu min battoto kaybo o min kalna dum ko buri hewde fu mo faabo min du ana tida wakatiji fami naba be police na fa tribunal jati.
Médecin chef Sidi Bé holiti wide dulla e kabaru mon e wi makko himbe fu mbay felede do kabaru mon.
Famin kala oɗo golle min gaɗi nokku ko tawete toñaɗo fuu ana wawi yaade so haaloye. Nenno ñawɗo jiiɗo hon ɗinɗon tiɗallaji fuu min tinniki du min gaɗi sababu no neɗɗo fuu mo yiyaka e hono oɗo golle bonɗo, yalla ana yoɓe fa golle o yaara yeeso fa hannde. Ka naati e geedi min ndi, naati e leydi min ndi fa haɓude ɗum yaafa. Nenno miɗen gondi henka
e ngala kaki gollirɗe fuu faɓe darano sawde ñawji goɗɗuɗe e nokku fuu. Ɗum woni ko docteur Sidi Bé miccintini wiide holliti wiide ley wattu cakitiɗo o faabotoɓe yogaɓe ana mballa ɓe ka ɗum heƴata faɓe darano tiɗallaji ɗi fuu. Ɗum woni ko Ousmane Ñaly Boule heɓini e studio tamani ƴiwde kuccala.